This music.
Piana Ngundo Ibit. Mr. TX on the deck.
The flavor of Afro Nudo music.
Uja bless, no man can kiss. Hatuna eti na eti mina kupanga sesi. Hadi chichika luwali, we am going to just save you. Akone go, success jam diesel.
Tina somo kateka.
Eti boy, shanga bold boy.
Muka luze kuria nikweka. Chinganyika yole vaya nileka. Oyo wazina yole kechi ya miko. Owa masingo ule muke wasoni. Mumula ifi ya miya kwa mubi.
Na ukari imwe.
Na miya rene kwa kwa maneja.
Na ukari imwe.
Let's go. Allow me to conquer the conquer. First of all, yeah, sit down. You hate me, you love me. We banned it down. We man have run. Life moves. Tala hakutamba. Kimba ulepo tarashima na matamba. Kumba tula. Nyesonga kuimba. No gay. Muchuli kumakemba. Nachikela. Yellow mujimba. Matako chimu hali ya wingwa kuimba. Gaivul. Mili na mguamba. Kupiki ya inyani mimanyi na hali amba. Mashingo ye nuka lungana kwa eva. Kolo kanyi ya minyi neva. Let's all say. Get us down. Back our father crown.
I'm gonna go. Na ukari imwe. Na mila vene kwa kwa manager.
Na ukari imwe.
So nice. Tina somo kacheka. Success changes. Nobody get handled by this. Mungo chere kaka hango li pwiri ame praises. Yenuwe kaka mbali fila kwa keke. Ya mwanji kamo sikiri chungwa biswege. Yes, kanga wapati penda jes. Na wanda mwa kutowa look fat. I ate my own wada vyame. No mwamu na lipende la bakotu mwogo jami. Yewe unakubanda mina tuteka. Tutwa kweli njo ya life ina kwenda. Life it papo bejane. Ya kulikaba mwa kane.
Life ya miya kwa mwana.
So nice.
Na mila vene kwa kwa maneja.
Na ukari imwe.
Ah, yoso chanu maini.
Na ukari imwe.
Yes sir, if I'm going to be just. Yes sir, nune yenu matonda nguluzel. Gema chichino maleja fisen. Weka lunga weka sale muhanen. Gwa chinyingi mkwe nuri nungen. Kwe tahari ikie mwahonen. Waiku panda peche na mtu wami winen. Kalunga sama tanga umeka apakwil. Kena nguhane ya mikakuli yenu ukalu. Guhone ulu palata. Ukunina shungolo cha menguli na kusata. Iheto wata, yaliweza mata. Na eme kwasa ya kwa kukiri kita.
Yes sir,
if I'm going to be just.
Chinganyika yole gaya nileka. Oyo wajina yole kechi ya miko. Owa masingo ule muke wasoni. Mumula ifi ya miya kwa mubi.
Na ukari imwe.
Na mila vene kwa kwa maneja.
Na ukari imwe.
Ah, yoso chanu maini.
Na ukari imwe.
Yoso yose wajina na ukari mwena.
Na ukari imwe.
Uja bless, no man can kiss. Hatuna iti la yudiri na kupanga sesi. Hadi chichika luwale vya mkwenche fijasi. Wani viso repair. Oske kanono seya. Na maniga wa makoini. Faraday, Sambi, Ryu G. Veteran 12, Ryu G. J. Tika salumaye. Sauke, jera kumanyinga. Washiandema. Wani meo pobotiki. 250. Wena doni mushipi seya. Awena wama hetai. Wata wile. D-Boy imited you. DJ Jaffe. Mulilo de commander. Boske, JKL, MC, Meo V. Uze mwena machi ungai. Dika ze biko. Kiti top kiti. Masero. Mr. Prop. Yes, I. Bima ukalo.
Exclusive from Siemens Sounds.